Mr. DJ, pata kutepo, oh, spread all over the place. And check it now, Mr. DJ. Bakuba muzika wanto walete lo kusanyuka. Go around the circle. And so what you know to people, they say, oh yeah, to Mr. DJ. And if you so high, if you so high, kuli no mutima wange we kuka kanye. Abantu bazina mazina ganyumye luno. Mane DJ tabla huya tadeo kano. Okuli imba kubia muziki kunyumye. Abana na babubuka wakade bazinye luno. Patate mwenga to bazina babuka pandis. Olwarelo tulino kubalaga. Ibe ncha vyancho muziko walelo kwe kuliko. Echidongo kaba katilo. Tuwa mukatala kudigi jange vya natunyika. Ikenza kuge chigo manze kamba we. Kubora kabala ababiba kwa muviko ponchu. Sanjuira kusaidi zombe za microphone bi. Ketakno muziki ngana ngemba wabika. Kutakala kudigi da tuwa mukwetalo wala tuwe saladi. Ya kuge chigo mecha kabi. Chuke wa Mr. DJ kwata kuteko. Oh, spread all over the place. And check it now, Mr. DJ. Kubo muzika wanto walete lo kusanyuka. Go around the circle. And show what you know to people. They say oh yeah to Mr. DJ. And if you so high, if you so high, yeah, yeah. Ya tori nyayo ndaira. Nayo mchalo semba sembe zanga. Misadi jati konko nechidongo. Wechitu kwata netuwa kumbariga. Eya bana neva menye ko muziki. Neva kukuwa bana bazina kativalinga bali mpaka kudance floor. Ija chikuwe katindoza nalia na kazi. Mama Julie ne Jennifer wali kupati bazina kawa. Keta na fetu zinaga no muziki kwetu wakuwa. Mazina ngatu gazine yo kunywa ngatu biwa. Watamani kuzina malawa wakuwa. Chuke wa Mr. DJ pata kutepo. And check it now, Mr. DJ. Bakuba muzika wanto walete lo kusanyuka. Go around the circle. And show what you know to people. They say oh yeah to Mr. DJ. And if you so high, if you so high, yeah. Fele katuzide, katuzinyue. Yefaba ziko lale katuzisakate. Uluale lo wita dansa wipate. Dame vyana vinyumide musikati. We are popping champagne lelo kupati. Nafe katuba sakato muziki kubateke wakulu kudance low. DJ kuwa chenjo ya mulawe wa tablo muziki. Akuwa kuno na kuwa nekuli na dance al Babylon. Muziki tupa kuliko jambi hayo muziki vula denze medical personnel. Echi dongo kwa wakati laba manjina watamanji fena katoko muri. Abana wazina wagamba teribia tulo. Aba senteza wena neva tulagako. Zaba manja mundeke mukele kumacha. Chuke wa Mr. DJ kwata kutepo. Oh, spread all over the place. And check it now, Mr. DJ. Bakubo muzika wanto walete lo kusanyuka. And show what you know to people. They say oh yeah to Mr. DJ. And if you so high, if you so high, yeah, yeah. Chuke wa Mr. DJ kwata kutepo. Oh, spread all over the place. And check it now, Mr. DJ.